kopenga maseko banana nzambe
ya solo to kotika la seko basali na nzambe
Yes, we're